dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo yanone iragaruka ku cyorezo cya virusi ya corona cyadutse mu gihugu cy'Ubushinwa ku mugabane wa Aziya ni cyorezo cyadutse mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 mu mugi wa Wuhan mu Bushinwa hariko magingwa ya kimaze gukwira mu bihugu bitandukanye dusangire ijambo irareba ingaruka gifite ku Bushinwa bwa kabiri ku isi mu bukungu nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iranareba ndetse no ku bihugu nk'u Rwanda bihahirana n'Ubushinwa dusangire ijambo iraha ijambo abacuruzi b'abanyarwanda bajyaga kurangura mu Bushinwa kugeza ubu batari kujyayo nubwo mu Rwanda ntawe uragaragaraho iki cyorezo u Rwanda rwaburiye abanyarwanda kwirinda kujya mu Bushinwa rwanga ko bakwisanga banduye icyo cyorezo
dori byorezo bibonerana abantu aramanya akababumujita ari mujika akababunihara nabani byo biragira bikagenda ikiri uyi
bagezaho ikiganiro dusangira ijambo bimwe mu bihugu biri mu Buyapani Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi byafashe umwanzuro wo gukura abaturage babyo mu Bushinwa ndetse ubu hari naho abashinwa ngo batagisohoka zimwe muri sosiyete zatwaraga abagenzi mu ndege mu gihugu cy'Ubushinwa zabaye zihagaritse ingendo by'agateganyo aha twavuga nka Rwandeya sosiyete nyarwanda iki cyorezo kimaze guhitana basaga 200 kandi abakabakaba 10,000 ngo cyabagaragayeho muri iki kiganiro turumvaho u Rwanda n'amahanga bihagaze kuri iki cyorezo tunumve ingaruka bishobora guteza mu rwego rw'ubukungu mbararikiye umuhanga mu by'ubukungu za kudufasha kubisobanukirwa cyane cyane ku rwego rw'u Rwanda na cyane ko Ubushinwa buri mu bihugu bya mbere bihahirana n'u Rwanda dutangiranye na Madame Diane Gashumba ministre w'ubuzima mu Rwanda aha hari mu matariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka atangariza abanyarwanda ko icyorezo cyadutse kandi ko bagomba kumenya uko babyitwaramo
guhera itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize hahobonetse icyorezo cy'indwara iterwa na virusi yo mu bwoko bwa coronavirus bise nova 2019 ni indwara igaragaza uko tubyita mu Rwanda mu mvugo isanzwe dukoresha igaragaza nka gripe ariko gripe ikaze ariko ushobora kuvamo n'umusonga iyo ndwara igaragazwa n'ibicurane inkorora gucika intege n'umuriro mwinshi hanyuma wiyanduye bavuga ko itangira kugaragara nko hagati y'umwaka 2 n'icyumweru 3 ariko virusi ni nshyashya ku buryo nubwo abantu baracyayikorera ubushakashatsi isumbuye ikindi nuko iyo itavuwe kare ngo umuntu yitabweho aruhuke anywa amazi ku buryo ataza kugira umwuma abone imiti y'umuriro kuko umuriro nawo utera umwuma abone imiti y'ibicurane bivamo kuziba imiti ijya mu bihaha bikavamo ibibazo byo guhumeka nabi byo kubura umwuka ikavamo umusonga ibyo akaba ari nabyo bihitana utavuwe neza utitayo hakiri kare kiza nuko guverinoma y'Ubushinwa yahise itanga amakuru vuba kandi ifata ingamba zikomeye hanyuma komeza gukorana n'ibihugu by'isi ndetse n'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe ubuzima icyo rero tusaba abanyarwanda nka minisiteri cyangwa nka leta y'u Rwanda no gukomeza kwirinda atari iki cyorezo cyonyine ariko n'ibindi byose muzi ko duhora tubibakangurira tumaze iminsi tukangurira abantu kwirinda bora kandi babikoze neza naha rero ingamba ni zimwe ingamba ni ukwirinda kujya hari icyorezo ikindi ni uko na n'ishami rishinzwe ubuzima mu gihugu cy'Abashinwa hari yahabonetse icyorezo muri uriya mujyi wa Wuhan nabo babujije abantu baho gusohoka n'abandi gukomeza kujyayo kugira ngo icyorezo kidakwira henshi natwe rero icyo dusaba abanyarwanda twakomeje no kubasaba ni ukwirinda kujya havuzwe iyo ndwara kuko ni indwara yandurira mu mwuka iyo umuntu ahumeka buri umwuka urasohoka
kobera ubukana bw'iki cyorezo cya virusi ya corona byabaye ngombwa ko no mu mpera z'ukwezi kwa mbere ubutegetsi bw'u Rwanda bwongera gutanga makuru mashya ministre Gashumba nanone
ikindi gishya twumvise ari ngombwa kubahamagarira nuko imibare yakomeje kugenda yiyongera ubu ngubu bikaba bigeze abanduye indwara bakaba bageze ku bihumbi birenga 970 abamaze kwitaba imana bakaba bageze kuri 213 ikindi nuko ibihugu indwara igenda igaragaramo nabyo byagiye byiyongera uyu munsi tukaba dufite ibihugu 23 nkuko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ikindi nanone twifuza kubabwira uyu munsi nuko nkuko mwagiye wenda mubyumva hamwe na bamwe ejo habaye indi nama y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO cyangwa OMS hanyuma icyavuye muri iyo nama nuko umuyobozi w'iryo shami Dr. Tedros yatangarije isi yuko iki kibazo noneho gifashwe ku rundi rwego gifashwe ku rwego rw'ibibazo bihangayikishije isi icyo ngicyo cyaratangajwe twumvaga nacyo ari ngombwa ko abanyarwanda bacyumva bakumva n'icyo gisobanuye icyo gisobanuye ni ukuvuga ngo ikibazo cyabaye Kigali ntabwo kigomba kuba igihugu kimwe tugomba kwifatanya n'igihugu cy'Ubushinwa cyane cyane ko ari n'igihugu cy'inshuti cy'abavandimwe ariko nanone tugashyira hamwe imbaraga kugira ngo cye gukomeza gusakara kugira ngo buri gihugu cyumve ko iki kibazo kikireba twe kugihariraho kiri cyangwa ngo tuvuge ngo hano hari umuntu umwe cyangwa babiri icyo nicyo itangazo ry'ejo rishatse kuvuga kugira ngo umunyarwanda hari hose undi w'umunyagihugu yumve ko ikibazo kimureba
reka noneho tuganirize bamwe mu bacuruzi bajyaga kurangura ibicuruzwa byabo mu gihugu cy'Ubushinwa Radio Ijwi rya Amerika dutangiye ikiganiro dusangira ijambo aho tureba ku bacuruzi b'abanyarwanda bajyaga mu Bushinwa ni muri ibi bihe ubu noneho hari icyorezo cya corona virus ya corona yatangiye kubiyogoza hirya no hino ku isi watangira wibwira abakurikira Radio Ijwi rya Amerika
njye nitwa havuga Imana Jackson ndi umucuruzi najya kurangura mu Bushinwa ariko twahuye na kiriya kibazo cya virus iri mu Bushinwa ariko njyewe nta makuru mbifiteho neza kuko
nguhaye amakuru ministeri y'ubuzima imaze gutangaza ko iburira abanyarwanda imaze kuburira abanyarwanda ko batagomba kujya mu miji bivugwa ko yaba irimo kiriya cyorezo umujyi wa mbere cyahereyeho ni Wuhan yarababuriye iravuga ngo bafate ingamba zo kutajya muri uriya mujyi ibyo bivuze iki kuri we
nda izo mbogamizi za virusi kuko urwo rukingo narwo ndumva ko nta kintu na kimwe rwaba rumaze kuko urwo rukingo badutera mbere y'ukurira indege numva ko wenda hari ikintu gishobora kuba rumaze wenda rukaba rwakingira iyo virusi
ku ruhande rwawe nk'umucuruzi wakuraga iki mu Bushinwa
ibintu twakuraga mu Bushinwa ni ibintu byinshi ncuruza electronique twakuraga yo speaker instrument musicale nizo twakuraga mu Bushinwa
kuva habaye gukumira ko abanyarwanda bajya mu Bushinwa n'igihombo bimeze bite
n'igihombo cyo rwose cyo bita impact zatugeraho abanyarwanda nk'ubu ngubu ibintu twacuruzaga byinshi byavaga mu Bushinwa turahura n'ibibazo bikomeye cyane hano ku isoko iki kibazo kidakemutse ibintu bijyanye n'ibiciro birazamuka turahura n'ibibazo byinshi cyane ahubwo leta y'u Rwanda n'ibindi bihugu bikikirije Aziya nibyo bishobora kudufasha wenda iyo virusi bakabyayirwanya naho ubundi bitayirwanye turagira ikibazo cy'inzara
nanone kutugumye aho ngaho kubyo mwakuraga mu Bushinwa icyorezo gikomeje
muri make
bajya mu bindi bihugu biragenda bi
muri make turaguma mu gihugu cy'u Rwanda ariko uzi ibintu twaranguraga byinshi byavaga mu Bushinwa mu Rwanda nta nganda na zimwe zibaho ubwo ikintu kitwa electronique muri make mu byavaga mu Bushinwa byinjira mu Rwanda nta ndumva yuko nta na kimwe mu Rwanda turongera kubona yaba icyo bita instrument musicale ubwo urumva mu Rwanda ntago ziraba zihageje icyitwa inkweto zavaga mu Bushinwa ntazo imyenda byose ibintu byinshi byavaga mu Bushinwa Bushinwa burabwari bufite bwari budufitiye akamaro keshi kandi sitwebwe n'u Rwanda gusa n'ibihugu bikikije u Rwanda byo muri Afrika ubundi navuga ko ari Afrika yose irahura na impact y'ibintu byo bita ubukene
Ku ruhande rwawe habaho kwa kundi umucuruzi ashobora gutuma ibicuruzwa atarinze kujyayo. Byabaga ngombwa kujyayo byarabimeze bite?
Ubundi ngiye najyaga mu Bushinwa aho ikindi kintu nibasaga wenda nk'umuntu kwera ko yaraziranye n'abantu b'Abashinwa ko umuntu ashobora kohereza nk'amafaranga ibintu bakaba babyoreza mu bwato bigaca Dar es Salaam no muri Tanzania bikagira mu Rwanda. Niba ibyo ngibyo byo bizashoboka ibyo nibyo tukibaza ntago turamenya uko bimeze.
Muri kugira bo muvugana bariyo bimeze bite?
Abo tuvugana nabo turi kuvugana bakavuga ati ho ati biragoye cyane bamwe na bamwe n'imiji imwe n'imwe twaranguriragamo bavu kubera ko mu iminsi bari bakiri no muri konje batarafungura abenshi baravuga ngo no gufungura leta yo mu Bushinwa yababuje gufungura bo bari bakiri no muri vacances ntawe tukemererwa kuba yenda twebwe twajya mu Bushinwa ahubwo ikindi kibazo dufite nk'abantu twari twarakatisha amatike dushaka kujya mu nde dushaka kujya mu Bushinwa ayo mafaranga niba tuzayasubizwa cyangwa uko bizagenda ntago tubizi. Ibyo bintu nibyo wenda mushobora kuba mwatubariza tukamenya amakuru neza.
Wari warakatishije kuyihe
Rwandeya?
Rwandeya yavuze ko mushobora gutegereza bakareba niba ikibazo cyakemuka, kitakemuka bikabana ngombwa ko musubizwa.
Aho ngaho byo rwose aho turashubijwe ibyo wenda niba dushobora kuzasubizwa amafaranga gusa turategereza twihanganye nibishoboka ubwo ngubwo wenda mwadukora ubuvugizi tukaba twasubizwa amafaranga yacu.
Ku rundi ruhande ugerageje kuduha mu isura yagutse kubera iki u Rwanda cyangwa Afurika ubona bibanda mu Bushinwa kuruta?
Ubundi ni isoko ryagutse mpuzamahanga si mu Rwanda gusa na Afurika yose ko ibiciro byo mu Bushinwa biba biri hasi cyane. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bayobotse mu Bushinwa kuko kujya Dubai ibintu bya Dubai ntiwajyayo kubera ko babihenze ntiwajyayo ngo uzi ubucuruzi hano mu Rwanda. Niyo mpamvu abantu benshi tujya mu Bushinwa ko ibiciro byo mu Bushinwa biba bihendutse cyane.
Tugana ku musozo wavuga ngo ikibazo kitarangiye biragenda bite?
Ibyo turakora abasenga byo ni ugusenga tugasenga iki kibazo cya virusi kikaba cyarangira kuko kitarangiye. Yaba abanyarwanda muri rusange tuyishwa n'inzara ibintu byinshi byavaga mu Bushinwa ni byinshi cyane ko ni ibintu byinshi byajyaga biva mu Bushinwa kuko twese turahura n'inzara si inzara gusa ibintu bijyanye n'imyambarire inkweto ibintu mbese ibintu byose umuntu akenera bezwe z'umuntu zose ubuzima burahagarara. Rero
mugeranije se n'ukuntu abanyarwanda bajyaga kurangura Uganda none u Rwanda na Uganda imibano ntimeze neza
nabyo birarushaho gukomeza ikibazo kuko wenda Uganda itarafunga twajyaga Uganda ibintu umuntu akeneye ibintu akeneye byose tukaba twabikura Uganda ho ifunze twagerezaga wenda mu Bushinwa niba aho hafunze. Kibazo rero urumva ko cyakomeye cyane wenda twe dufite ikibazo cy'u Rwanda na Uganda ko twajyaga kurangura Uganda ikibazo rero ubwo urumva ko navuga ko kibaye ubwikubiye nka gatatu.
Nagushimye ku kiganiro hahe radijwe rya mbere.
Murakoze cyane.
Okay.
Nitwa Auguste Kanani ndumucuruzi hano muri quartier commercial.
Auguste, nk'uko bivuga muri abacuruzi kandi murangurira mu Bushinwa hadutse icyorezo cya virusi ya corona. Kuri nta mpungenge bibateye?
Ubwoba bwabiduteye ndetse duhangayikishije imitima cyane kubera ko akenshi ibicuruzwa byinshi tubona hano muri Afurika cyangwa se ibyo twacuruzaga akenshi tubikura mu Bushinwa. Ariko mu gihe habayeho ko tutazongera gusubira mu Bushinwa turibaze se ni igihe kireshya gute, bizagenda gute, ese turaza kubona urukingo rushobora gutuma byibuze natwe twajya mu Bushinwa ugiyeyo ntabe yakwandura cyangwa se nibyo dutumije bikaba bije nta burwayi bifite? Natwe turahangayitse muri rusange.
Icyorezo kiradutse ariko se nk'abacuruzi murangurira mu Bushinwa Minisiteri y'ubuzima navuga ko ariyo ibareberera kugeza ubu ngubu iri kubabwira iki?
Kugeza uyu munsi kubera yuko twebwe nk'abanyarwanda kandi igihugu kireberera abanyarwanda kenshi turacyategereje twumve icyo baza kutubwira. Ntago turamenya ko wenda dushobora kuzakomeza ingendo zacu zijya mu Bushinwa cyangwa se haba no mu gutumiza twakira n'ibishobora kuba byava mu Bushinwa. kugeza aka kanya turacyategereje icyo ubushinwa nabwo buzatangaza. Bavuze yuko byibuze mu kwezi kwa gatatu ngendo zishobora gukomeza nk'uko bisanzwe, mu gihe bazaba bamaze kubaka ibitaro, bamaze no kureba niba nabo babona urukingo wenda rw'iriya virusi. Natwe turacyategereje, mbega turi mu gihirahiro, ntago turamenya ngo bimeze gute.
Ubwo se hagati aho nk'abanyarwanda bacuruzi murangurira mu Bushinwa, muraba mubyifashemo mute hagati aho ngaho?
Nk'abanyarwanda twakomeza kuba dutegereje mu gihe tutarabona urukingo, cyangwa se kugira ngo badutangarize niba natwe dushobora kujya mu Bushinwa. Ikiruta twakoraga tukagenda mu Bushinwa tukazakura ibintu, ariko ikiruta nuko twaba dutegereje. Niyo nama nabwira abantu, kugira ngo hatagira ujyayo wenda akaba yazana iyo virusi akayanduza abandi, cyangwa se hakaba hari n'ibyo twatumiza bikaza byanduye tukaba twakwanduza abandi, tugategereza igisubizo leta ikizatubwira. Abakaba aricyo natwe tuzakora mu gihe bazaba bamaze kudukomorera batubwiye ko nta kibazo tukabona kugenda, ariko ubu turacyategereje.
Munyarwanda ibyo byahozeho na wabihamagaye none cyangwa ejo bishobora kubaho, tube maso buri munsi buri mwanya.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo, aho tureba icyorezo cya virusi ya corona cyadutse mu Bushinwa mu mpera z'umwaka ushize wa 2019, ariko ubu gikomeje guhangayikisha isi yose muri rusange. Muracyumva Ehe Bagira Ubusa kuri Radio Ijwi rya Amerika. Iki cyorezo gifite ingaruka ki rero ku Bushinwa n'ahandi muri rusange ku rwego rw'ubukungu? Ni ikibazo natangiye mbaza umusaza Kanisu Yusibihira, impuguke mu by'ubukungu icyarimwe n'umushakashatsi.
Ku Bushinwa biragira ingaruka mbi cyane. Tuzi ko Ubushinwa rwose bwawe bwaragerageje uko bushoboye bwiteza imbere mu bukungu, ndetse buca no ku bihugu by'i Burayi n'ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, ari byo bavugaga. Hari nka za Brezil, hari Burayi, hari Ubwongereza, hari Ubufaransa, hari Ubudage, hari ndetse n'Uburusiya. Ubushinwa bwari bwarabaciyeho burimo kwegerana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ubu ngubu kiriya cyago kihaje, kuko ngenda cyita ko ari icyago kigiye gutuma ubukungu bw'Ubushinwa busubira inyuma. Kuko iyo ubona umujyi nka Wuhan wafunze, umujyi ufite miliyoni ziruta abaturage b'u Rwanda, ni ukuvuga ko ni ikintu gikomeye cyane. Kandi n'indi mijyi iratangira ifunge kuko abantu bose baragitinya. Urareba ku mateleviziyo yose ukabona bose bambaye udupfukamunwa, udupfukamazuru kugira ngo basohoke. Urumva rero no kujya guhaha abantu barimo gutinya gusohoka. Ni ikintu rero gikomeye kuko ngo inganda zirahagarara, abantu bikora ku giti cyabo bahagarare. Kandi Ubushinwa navuga ko mu by'ubukungu nibwo bwari ubwa kabiri nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubukungu rero bw'Ubushinwa ni bumanuka, kuko Ubushinwa bwaherezaga ibihugu byinshi bya Afurika, ibyo muri Aziya, ndetse na bimwe byo muri Amerika. Bwabaherezaga ibintu by'ibikoresho, ibintu byakozwe, ibintu bigurishwa. Ubwo rero urumva ikintu kigiye guhagarara cya mbere ni ikintu cyo gutanga akazi. Abantu bakoraga bose mu nganda, bakoraga ibiribwa, bakoraga ibyambarwa, ubu bagiye guhagarara. Buriya rero ubukungu bukozwe n'abantu, bukozwe n'abakozi. Iyo abakozi bahagaze, ikibazo kiba cyabaye ikibazo. Ariko noneho n'iterambere, icyo bita GDP, umusaruro mbumbe, ubu nawe ugiye kugabanuka ku isi. Kuko Ubushinwa bwawe bufite mu musaruro mbumbe nibura nka 20%. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ari nayo mpamvu nyivuga ko hari hakwiye gushaka urukingo, hagashakwa n'umuti byihutirwa cyane, kuko ibindi byamaraga imyaka n'imyaka, ariko ibi bikaba byakorwa mu gihe kitarenze nk'amezi 2-3 kugira ngo abaturage badashira.
Tuvuye ku Bushinwa, reka tugume hano mu Rwanda. Urajya ku isoko ry'u Rwanda ukahabona ibicuruzwa cyangwa se ibintu byavuye mu Bushinwa, u Rwanda byo biragenda bite?
Mu Rwanda natwe tufite ingorane, kuko ibicuruzwa byavaga mu Bushinwa byazanwaga n'abantu, nta muntu uzasubira mu Bushinwa. Kandi noneho na bya bintu abantu bibatera ubwoba, bavuga ati niyo babitwoherereza binyuze mu mato, ari ubitwara azagira ubwoba, ari ubipakuru azagira ubwoba, nawe ubyakiri uzagira ubwoba. Ku buryo rero biriya bizana ikintu nakwita ko ari ugutinya ikintu, kugira ubwoba,
urwikekwe.
Noneho ubukungu natwe bugiye kumanuka, kuko ibikoresho byinshi twakoreshaga byavaga mu Bushinwa. abashinwa nibo bakoraga iyi mihanda nibo bubakaga amazu urumva ntabwo umushinwa azaza mu Rwanda kandi hari iriya ndwara tuzakeka ko ituzaniye
habayeho gukumira abashinwa kuva mu gihugu niba ndyumvaneza
nabo ubwabo n'igihugu cyabo kirimo kubakumira kuko bagiye bagatera indwara mu bindi bihugu nuko uvuga ko niyo ya ndwara yazakira nta muntu wazabahakaza aye no mpamvu abashinwa nibo bambere bagomba gukumira abaturage babo kugira ngo iriya ndwara bateye isakaza kuko indwara itarabona umuti kandi yica vuba indwara yica mu byumweru bitatu urumva niki ahandi indwara ubundi indwara zicaga mu gihe kirenze n'imyaka umubiri ukagumya ukarwana nayo umuti ukazaboneka ndetse ayirwaye agira ubwoba kandi buri ubwoba butuma umubiri w'umuntu ucika intege no kuba warwana na ya ndwara ntubashe kurwana nayo ngo uyitsinde ayo mpamvu rero mvuga ko si mu Rwanda twenyine n'ahandi hose bakoreshaga ibikoresho bivuye mu Bushinwa bagiye kugira ibibazo kubera ko ibicuruzwa bizaba byabuze ibiciro bizazamuka kandi abantu amafaranga ntabwo yiyongera noneho ubwo ibiciro nibizamuka ibicuruzwa byabuze ubwo noneho ubukungu nabwo buzasubira hasi byanze bikunze
twavuga ko umuntu ufite igicuruzwa yakuye mu Bushinwa ku isoko ry'u Rwanda igihe bakumiriye gutya gishobora kongera igiciro
birumvikana ubu nticyahita cyongera igiciro kuko abazanaga ibintu bazanaga amakonteneri ariko mu minsi iri imbere bizagaragara ko basanga hasigaye bice cyane iyo hasigaye bice cyane rero mu bukungu niko bimera igiciro kirazamuka byanze bikunze noneho rero iyo kimaze gushira wa wundi wagisigaranye kuko niba ageze ahantu byari biraga bakamubwira bati birashize wa wundi wagisigaranye hasakigurisha amafaranga menshi kuko nawe aravuga ati nta handi nzakirangura ntago nzongera kukibona naho ngaho rero mu bukungu buriya y'ikintu cyabaye gice cyane kirahenda noneho iyo cyanabuze ugisigaranye agicuruza mbese nk'uko umuntu acuruza zahabu
turi kuvuga ibi ngibi bya virusi ya corona iri mu Bushinwa kandi Ubushinwa ni igihugu cyiza mu bya mbere cyahahiranaga n'u Rwanda cyane abanyarwanda bajya kurangurayo ariko noneho bisanze u Rwanda na Uganda kandi Uganda na yafatanyaga n'u Rwanda mu buhahirane bisanze imibano itameze neza byo bivuze iki ahangaha
ntabwo ari Uganda gusa n'u Burundi naho ntabwo bimeze neza ariko byo biriya n'ubundi ikibazo cyaba cyangwa kitaba ni ibibazo mvuga ko ari ibyo mu karere ni ibibazo bito cyane kuko buriya ikintu nge navuga kizatugirira akamaro nuko dufungura imipaka y'ibihugu bya Afrika byose tugahuriza hamwe ku buryo rero igihugu kimwe Uganda nifunga umupaka hari ibyavagayo koko ariko ibintu byavagayo nk'imyaka natanga nk'urugero nk'ibishyimbo byavagayo cyangwa n'ibirayi byavagayo ni ibintu dushobora guhinga mu mezi abiri cyangwa atatu bikaba birabonetse ngero nkavuga ko hariya nta n'ikibazo gikomeye cyane kuko ibintu byavagayo dushobora kubisimbura dufite ubutaka bwiza cyane twagize amahirwe tugira ubutaka bwiza kandi tugira n'amazi menshi ku buryo biriya bintu byavagayo tugomba kubisimbura ariko nanone ntitunavuge tuti turabisimbuye gusa n'abanyapolitike bagakora uko bashoboye bakumvikana imipaka igafungurwa kuko ubundi Uganda n'u Rwanda ni ibihugu byabanye hashize imyaka irenga 200 cyangwa 300 nabami ba kera bajyaga bajyayo abaturage bagahana abageni mbese twari dufite umubano mwiza n'ubu ngubu rero twagombye kugerageza tugakora uko dushoboye uriya mubano kongera ukaba mwiza kuko nta kintu kigaragara twapfuye kitarangizwa n'imishyikirano cyangwa no kunubwumvikane buri muntu wese agakuraho kwikunda ahubwo akareba inyungu z'abaturage noneho ntihagira umuntu uvuga ngo ndashaka gukora ibi ngibi ngo biranshimishije ahubwo agakora ikintu gishimishije abaturage nge niko mbona byagenda
u Rwanda na Uganda ntibihahirana Ubushinwa hadutseyo iriya virusi ya corona hagati aho ngaho umunyarwanda uri kumva iki kiganiro abigenza ate
ubundi iki ni ikibazo kireba abayobozi kireba n'ubushakashatsi kuko umuturage we ntabwo yakongera ngo atere uruyuzi azabona uruho azabona igicuma azabona hari ibintu twarenze tutagombye gusubiramo ariko hano mu gihugu tuvuga nka biriya bintu by'amaplastike n'ubundi kubikora biroroshye cyane kandi umuntu adakoresha ibiva mu Bushinwa ni ukuvuga ko hagomba gutekerezwa iyo habaye ikibazo hatekerezwa n'igisubizo. Ni ukuvuga ko rero abayobozi ba Leta y'u Rwanda bagomba kureba bakaduteranya tw'abashakashatsi tukareba ibintu byasimbura biriya bintu byavaga mu Bushinwa kandi bikabisimbura vuba ku buryo umuturage atazagira ikibazo. Natanga nk'urugero kuri ibi twavuga bya Uganda, havagayo imbuto nizo nyinshi zavagayo, ariko umunsi byahagaze kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize nibwo natangiye gutekereza. Nari mfite imbuto, nari mfite ingemwe, ariko nibwo natangiye gutekereza kugira ngo ngire ingemwe nyinshi cyane ku buryo ubungeze ku ngemwe 15,000 z'amatunda. Wazibonye ukuntu zimeze neza, ubu ndatangira kuzigurisha ku bantu babikeneye bazihinge, kuko nta kintu cyumvikana ko twakura amatunda Uganda, imyembe, amacunga, izindi mbuto, kandi hano dufite ubushobozi bwo kuba twazihingira kandi zikera mu gihe gitoya.
Hari ibintu numva bigoye, ibintu byavaga mu Bushinwa, wenda nk'ibyo bicuruzwa bya plastike udafite uruganda wabikura he?
Nicyo navugaga ko tugomba kureba ukuntu twakora uruganda vuba rugakora ari amaplastike yose yavagayo. Ni ibintu bishoboka. Ibindi byavagayo ni imyenda. Imyenda ubu hari inganda zatangiye gukora imyenda zitwa Made in Rwanda. Ni ukuvuga ko Leta yagombye kureba ukuntu izishyigikirika zitera inkunga, noneho zigatangira zigakora imyenda myinshi cyane, ntitwirirwe tujya mu Bushinwa kugira ngo tujye kuzana imyenda. Kuko hari n'Abashinwa bari hano bashyizeho uruganda rukora imyenda, ahubwo rwa ruganda rugashyigikirwa rugakora imyenda, noneho n'ubudodo bukava mu Rwanda cyangwa mu bihugu bidukikije. Ariko igihe cyo gusubira mu Bushinwa, kuko iriya ndwara irakomeye kandi ntabwo twavuga ngo izarangira mu gihe cy'ukwezi kumwe, ndetse njye uko mbibona no mu gihe cy'umwaka ntabwo izaba yarangiye. Nyamara rwa ruganda rwo rwakorera hano mu Rwanda mu gihe kitarenze n'amezi atatu, amezi ane, noneho bya bintu bituruka mu Bushinwa ntitube tukibikeneye. Kuko ikibazo kirimo igihugu cyacu nk'iki ngiki kidafite inzego zihambaye mu buvuzi no kwirinda iriya ndwara ihageze, yadutera ikibazo kitoroshye, yamara abantu benshi. N'ubundi kandi twari bake, turi 12,000,000 zirangana n'umujyi umwe wo mu Bushinwa cyangwa n'umujyi umwe w'i Burayi. Ni ukuvuga ko abaturage kandi noneho turi ku butaka bwegeranye cyane, u Rwanda ni ruto yaruregeranye, indwara igezemo kugira ngo igende igera ku bantu benshi biroroshye cyane. Nkaba mbona rero icyangombwa iriya ndwara tugomba kuyirinda, kandi tukibanda kugira ngo dukore ibikoresho byacu. Ahasigaye twe kugumya kuvuga ngo dutegereje ibintu mu Bushinwa, ngo dutegereje ibintu i Burayi, ngo dutegereje ibintu n'ahandi. Nicyo ngicyo mbona cyaba igisubizo, kandi igisubizo cyihutirwa.
Igihe bitarakemuka, hari ikindi gihugu ubona abanyarwanda bahahirana nacyo mu buryo bworoshye?
Kubera ko ibihugu byose niba nawe wakurikiranye amakuru, iriya ndwara muri Afurika niho itari yagira cyane, kuko dufite abantu bake batembere. Ariko haba muri Amerika yagezeyo, haba i Burayi yagezeyo, haba muri Aziya, ibihugu byinshi maze kugerayo. Ni ukuvuga ko ibintu byo kuvuga guhahirana, nanjye ubwanjye nashakaga kuzajya Dubai mu minsi iri imbere, ariko ubu nabihagaritse kuko ntabwo nagenda mu ndege mbona iriya ndwara, hashobora kuzamo umuntu umwe akayitwanduza twese. Ni ukuvuga ko igihe kigeze nicyo kwirinda, nicyo kwizirika umukanda ku bintu byaturukaga no hanze, ntabwo ari mu Bushinwa gusa, n'ahandi byaturukaga, kuko bizaba ikibazo buri gihugu cyose nikibona abaturage bacyo batangiye gufatwa n'iriya ndwara, ntabwo bazongera gukorana n'ibindi bihugu, bazatangira bahagarike bibande ku baturage babo, abafashwe babavure cyangwa indwara ibahitane. Ariko ikintu kizakorwa nuko ubungubu mu bukungu bugiye kugabanuka cyane, ubukungu bwo guhahirana hirya no hino kubera gutinya iriya ndwara. Ariyo mpamvu rero mvuga ko ubu igihe kirageze ngo dutekereze kwizirika umukanda ku bintu byavaga hanze, hasigaye duteze imbere iby'iwacu, noneho hanze haveyo koko ikintu gikenewe cyane.
Turabashimye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika, Muzehe Bihira Canisius, umushakashatsi kandi ukaba impuguke mu by'ubukungu.
Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Nshimiye n'abantu bose bumva iki kiganiro cyacu dutanze ku Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane umusaza Canisius Bihira, impuguke mu by'ubukungu cyane n'umushakashatsi, ndetse n'abandi bose ku ruhare rwabo muri Dusangire Ijambo. Nshimiye namwe mwadukurikiye, mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika. Mwari na Eric Bagiruhubusa, naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagiruhubusa utugejejeho iki kiganiro Dusangire Ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.